Inno, Inno innocent.
Bolle baby, bolle baby, bolle bolle baby. Bolle baby, bolle baby, bolle bolle baby. Bolle, bolle mpenzi, unahitaji yule ana cash. Bolle, bolle mpenzi, unahitaji yule ana cash. Kuna tamani panda class na kuweka sana meza move on bus. Kuna tamani panda class na kuweka sana meza move on bus.
Rap, nyimbo tangu kitambo, hadi streaker hisa naita nilipa bado. Unitambui, unatambua ngoma za ngambo. Mrembo tungangane pamoja kwa hii hustle. Au utanipitia badaya nikisha settle. Yes, chaguo ni lako. Mi natoka Kenya na ndoto ya kumake dough. Oh no, nacheza sports pesa na loto. Toto mama na kuchungulia tudiro ya bafu. Uko zia cucumber, kodra spell sabu. Simizi mazukumu, najihisi so so kumpavu. Ngoja nifue daf, yeah.
Pole, pole mpenzi, unahitaji yule ana cash. Pole, pole mpenzi, unahitaji yule ana cash. Kuna tamani panda class na kuweka sana umeza move on bus. Kuna tamani panda class na kuweka sana umeza move on bus.
Sema napenda kukusesa kila wakati, kila wakati unasema kila saa. Lakini sipendi la zionginyo mchumba na kudhamini kwa kizungu ino na pressure. Chukua hizi pesa ndio zinakuchekesha. Hasija kutosha, sina za kukongeza, ila kukwahidi vikaribuni nitaosa. Na kama uko unanipenda for real, utanitafuta kwa baesa, utanikosa, utalewa, utachutwa kidondosa. Excess, liogopa kukuambia hivi, unapenda kuzurura kuza mwili si mapenzi.
Pole, pole mpenzi, unahitaji yule ana cash. Pole, pole mpenzi, unahitaji yule ana cash. Kuna tamani panda class na kuweka sana umeza move on bus. Kuna tamani panda class na kuweka sana uneza move on bus.
Pole baby, pole baby, pole pole baby. Pole baby, pole baby, pole pole baby.
Uko na mbiondo manadu neyu kupeleka faster,
faster.
Ukika mna pupa hautaka sana,
sana.
Uko na mbiondo manadu neyu kupeleka faster, arifa. Ukika mna pupa, hautaka sana kizea.
Pole, pole mpenzi, unahitaji yule ana cash. Pole, pole mpenzi, unahitaji yule ana cash. Kuna tamani panda class na kuweka sana umeza move on bus. Kuna tamani panda class na kuweka sana umeza move on bus.
Pole, pole mpenzi, unahitaji yule ana cash. Pole, pole mpenzi, unahitaji yule ana cash.
Kuna tamani panda class na kuweka sana uneza move on bus. Kuna tamani panda class na kuweka sana uneza move on bus.
Pole, pole mpenzi, unahitaji yule ana cash. Pole, pole mpenzi, unahitaji yule ana cash.
Kuna tamani panda class na kuweka sana uneza move on bus. Kuna tamani panda class na kuweka sana uneza move on bus.